Mando.
Mambo, takalunduli anga umana na salo. Wilutine na ashiku ya mai kupuita. Wapatila ngundi ya matu sakumu ibatanya atisiwe la munyama. Kulwa na ngundi ni kolera. Kwa umatunda maramini kwa amba mbeti. Geti ambatika ni marombe.
Check. Mambo. Yeah, a friend called today. I'm making done doctor now. When I ubate musevezi dot to dot tomorrow. Prove my point in a dotty dotty more. Should be a proud father if you got a daughter more. More money for creating a path, damn. I'm here rapping and rehearsing as fuck. I run my race in the fire. My best friend kifanesi in fire. Nalukisanesi in swire. Zichaba my society busy. Cafe la luna luli memboni. Kill fiakali my soya beans. You reap what you sow your dealings. Kikubeleka to everybody. Mini wolf sow your business. It's like I don't belong here. That glowing weird feeling when your fam say each other the wrong way. I made it in my own world. Kuniapeleza zensalatik semu nipompi my long hair. Alone here I kept representing like an imbas. Ima onafana leka nimbas. Mwaleka nimbas. Cloud dainel ina ya saka cause I don't wanna drown in the lake of imbasiles. What's man if I ain't doing what I love? Better kumenya what I love boy. What's passion in? Before I pass on, I gotta make history in Gabo Matayam.
Mambo hangu melanda. Elanda munga yo ayo asa nedio ndwangandu. Angete na alichile la mangelele. Alu ina alichile la umuku ngangwanda mai. Ya kuombea, ya kuombea, ya kufuka, baka likoro wa mangelele. Uwele baliamba itoenda wa suku nyanganya wali mungu. Kuenda sila kushama.
Batu basho mama 20, babulu kwa mama 70. Kill your dream for money, mwali office 70. I'm not saying it's a bad thing, but never keep calling to wella niku 70. I'm on my way now, nikupa kwa matakapa. Bless me, nisike nakuta kwa matapa kwa. Nisika kala kale kuipata makachaka. Get the picture, nisako nakutapa kama saka. Never is a share file zenda. Bina lisani pangezi south end. Milangu fau vende konji kwa south end. Nisomi luki seza zemi south end. Milangu
Mwanu kea funelama ya siyala honi ya mabila. Uko kaalele hamu nembu mana uko kaalele ngobala na masikuru kuika la hali omu. Wae wae lebanyo ngendila habita kushimbo ete wachilangu mbili ukele mulipumulianyo koto mwone njuu kwa namu. Katondo unyina wanga wa mkowe unungu wa matava ni kumutu aleti. Mambo bali ubele kiseli na mazahao au saliomu ncha. Kakuli na maeka siyala asu uche mbalile ikava ya maguku. Uche mbalile faminembo sinamana uche mbalizi ngombala na masiku ufali oma. Miuziwe kuli hao savandwa ukutele mamba ya bomba hao. Uwane nji uka kwa na mateni. Mie hakima ni manka ufela yako na kukulata zoeza. Tawaka leo kaitakuliso. Kayomu, kakona kufamuliani kungaka. Mibu tayi hangata bufumanwa kuyaye terezi.
Chao.